koze mwese kubara natwe kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Dr. Salomon baravuga ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye Radio Ijwi ry'Amerika. Nashaka cyane cyane uyu munsi tuvugane ku kwigenwa ry'umuhungu wa President Yoweri Museveni. General Muhoozi Kainerugaba ya yagizwe umukuru w'intwara mihito mu Buganda. Abaganda muri iki gihe bariko bavuga ibitari bike kuri iryo genwa. Nashaka ubwa mbere na mbere gutubwire ukuntu mwajyakiriye. Reka dutangurire kuri ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana.
Iyo nkuru nayo mvise ubwo rero kwiganiraho si bibi, kuko ni inkuru ihindura ibintu byinshi mu mateka ya kariya karere, cyane cyane iyo urebye bihabera muri iki gihe, amateka y'igihugu cye Uganda ubwayo n'ingaruka bishobora kugira ku bihugu by'abaturanyi.
Mweho Dr. Salomo baravuga iryo genwa mwajyakiriye gute?
Bo nge nta cyantangaje cyane kuko mu by'ukuri tuzi ko muri Afurika kugeza ubu abategetsi abenshi bagerageza gutegura abana babo kugira ngo nabo bazabasimbure. Ubwo rero nkeka yuko President Museveni ntabwo arirengayobora ku bibera mu karere ka Afurika, ku buryo General Muhoozi gye nkeka yuko n'ubundi barabimuteguriye, ni ibintu biteguwe uko niba yarabaye commandant de la force terrestre, yageraho none bakavuga ngo babaye bamushyize iruhande. Ariko gye nkeka yuko kwari kumuha umwanya wo kugira ngo abashe kugaragaza ubugabo bwe, avuge uko ateye, yiyerekane uwo ari we, ko atari se.
Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, mwavuze ko igenwa ryiwe ribaye mu gihe mu karere ka Afurika y'Agabinini hari ibintu byinshi biriko birahinduka. Twavuga n'ingwano mu buseruko bwa Congo, imigwi irwanya ubutegetsi yari irwanya ubutegetsi bwa Uganda, irwanya ubutegetsi bwa Congo. Ku bwanyu ingaruka canke ikintu iyo ngingo ishobora kuvamo ni ikihe?
Ingaruka ku karere nuko nkuko muvandimwe Salomon amaze kubivuga, Generali Kainerugaba Muhoozi amaze igihe yiyerekana cyane, ndakeka yariyerekanaga ukwari cyane cyane ibintu akunze kwandika kuri za Twitter. Burya Twitter niyo yahindutse ibinyamakuru, ndavuga X, Twitter ya kera yitwa X, niho rero akunda kwandika. Noneho agakora n'ibiganiro mbwirwaruhame byinshi muri Uganda, agenda yiyerekana, yashyizeho ishyaka rye rishya. Ubundi umusirikare ntafite uburenganzira bwo kujya mu bya politiki cyangwa gushyiraho ishyaka ukurikije itegeko nshinga rya Uganda, ariko we yarabikoze. Nicyo gituma ndetse hari abayobozi ba Uganda benshi bagiye bavuga batariko uyu mugabo yataba umuhungu wa Museveni aba yarafunzwe kera. Ndakubwira ibyo tubireke. Izo Twitter yari cyabikoresheje cyane, akenshi yandikaga amagambo mabi akomeretsa amoko yo mu karere y'abatari abo yita bene wabo, akomeretsa ibihugu byo mu karere cyane cyane Congo, kuko yagiye yandika kenshi ko abanyekongo badafite uburenganzira bwo kurwanya M23 kufite ndetse kufite impamvu zo kurwana. Akavuga ati bariya ni bene wacu n'abanirotike. Sinjye ubivuze, ni ubyandika, ni ubyandika yaranabivuze ati n'abanyarutika ati ntabwo mushobora kuzagira icyo mubatwara igihe Uganda izaba ihari, atahubwo tuzabarwanya tubatsinde abaribo bajya ku butegetsi. Yarabivuze. Hari ibindi yakunze kujya avuga bya bindi bita ngo za Pierre Himatutsi, ariko ibyo sinkunda kubigarukaho kuko hari abakeka ko ari ukubihimba cyangwa ko ari ukwibasira abahima cyangwa abatutsi, kandi si byo.
Egobe
burongakeka ko kuba ariwe uhindutse umugaba mukuru ntabwo ari ndakeka atari ministre w'ingabo ahubwo ari CDF ni commandant en chef w'ingabo za Uganda kuba rero ufashe ingabo za Uganda zose atari z'ubutaka gusa byose birimo ni ukuvuga ko ejo ashobora noneho gutabura akavuga ati ngewe ngiye kurwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ashobora kubikora kuko ntiyitangira urumva rero ko byaba bibangamiye diplomasi ya Uganda mu karere Museveni wenda nawe yabikoraga ariko akabikora atabivuga undi azabivuga ibyo byabyara rwose intambara muri kariya karere cyane cyane muri iki gihe muri Congo hari SADC Malawi South Africa na Tanzania urumva iryo hindura rya Museveni afite uburenganzira bwo gufata umuhungu akamugira umukuru w'ingabo ariko rero ingaruka zishobora kutaba nziza nibatamwitondera
Dr. Salomon baravuga ivyo ni ibintu bishoboka mwihurije ivyo General Mhozi Kainerugaba yahora yandika nkuko ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana bivuze
Ye ndakeka ko General Kainerugaba ibyo yandika n'ibyo avuga nabyita icyo mu Gifaransa une consommation domestique ni ibintu byo kugira ngo yereke abagande yuko atandukanye na se ko mu mikorere ya se n'imitekerezo ya se atari bamwe bitewe n'uko yateguriwe gutegeka igihugu cya Uganda yereka abagande yuko azaba undi wundi niyafata ubutegetsi yewe nicyo cya mbere baza kubona ikindi cya kabiri nkeka yuko kubyerekeranye na politike y'akarere muri rusange bo kuba umuntu ashobora kuba chef d'état major général w'ingabo z'igihugu ntibisobanura ko ashobora kugenda ngo bavuge ati giye ngiye kugaba igitero ubundi ni prorogative za chef de l'état celui qui déclare la guerre ntabwo ari chef d'état major général ubikora même si ijambo rya chef d'état major général barifata mu barishyiraho umunzani bagapima centre de la balance mais je ne crois pas que général Kainerugaba afite ububasha bwo kuba yagena bavuga ati giye ngiye gutera Congo cyane cyane ndumva ari icyo dushobora kuzirikana turazirikana yuko kuri jye uriya general rwose ari gufata umwanya wa se mu by'ukuri nk'uko se yabimuteguriye bimenyere muri Afurika si we wanyine ubikoze niko benshi babikora
ambassadeur Jean-Marie Vianney Dr. Salomon baravuga avuze ikintu abaganda benshi bari kurashikiriza muri iki gihe ko iyo genero ishobora kuba ari uburyo bwo gutegura umwana umuhungu wiwe kugira ngo azamusubirire mu gihe atazaba akiri umukuru w'igihugu namwe uko niko mubibona
ibyo ni byo ari gutegura ariko barute kuri ibyo amagambo akoresha yataka tukabanye Congo cyangwa iki ntabwo ari consommation domestique au contraire ni consommation justement ku bihugu by'abaturanyi kuko domestique abo abaganda bose se n'abanyerotike ntabwo ababwira abaganda ndashaka kuvuga ba Uganda ababwira abo yita ko ari bo bene wabo ntabwo abaganda bose ari banyerotike agomba kwitonda rero kuko niyo yaba azaba perezida wa Uganda ntabwo ibyo bintu byoroshye iyo utangiye kwikorera abakomoka mu moko aya n'aya burya uri guhemukira akarere uguhemukira n'igihugu cyawe rwose naho ubundi rero koko biragaragara ko Museveni ashobora kuba ari kumutegura kugira ngo azamusimbure nanone ukibaza utese ko yari atangiye gukora politike ko yari amaze gushyiraho alliance KM Kainerugaba Mhozi ko yaramaze no gushyiraho ishyaka ahubwoboha none amugize commandant en chef hari bavuga bati none yaba ashaka kumupfubya kugira ngo abareti bya politike akore igisirikare gusa kuko hari abajenero bandi baba Uganda bari batangiye kuvuga bati ntabwo general Kainerugaba bafite uburenganzira n'uruhushya byo gukora politike birabujijwe n'itegeko nshinga none se ubu wabaye commandant en chef azabirengaho ajye gukora na politike nicyo umuntu yakwibaza tubitegereze nta wabimenya ariko ni umuntu hari ijambo ry'igifaransa rikunda gusobanura situation nk'iya Kainerugaba ni imprevisible Museveni yari umuntu uzi ubwenge buriya azi ubwenge Museveni azi gukina azi gusaranganya ubutegetsi bw'igihugu cye akabiha abo mu turere twose no mu moko yose icyo cyatumye amara imyaka 35 hafi ubutegetsi
yego
niba kenera ubwo bazabishobora kwitwaza ubusore n'ubuto n'ubwo bidahanyije cya gihugu ni complex
amakuru atangazwa na Uganda avuga ko mu minsi iheze General Muhoozi Kainerugaba yahora aja mu gihugu hagati kagira mu makoraniro ibintu bitarekuriwe ku bantu bafise amabanga ya gisirikare Dr. Salomon baravuga kuba ibyo bintu byarabaye kandi bite ku biri n'amategeko mwebwe ubibona gute
bo tuzi ko hanini muri Afrika iyo umuntu afite ubutegetsi abikoresha uko ashatse yubahiriza itegeko nshinga yubahiriza amategeko natwe muri Kongo turabimenyereye amategeko ko abantu bagenda bakayahanaguza inkweto zabo rwose bakayakandagira bakayahanaguriraho ibyondo ibyo generale yakora Kainerugaba ibyo yakora i Bugande kubera ko afite ubutegetsi igihe nta cyantangaza rwose bitewe n'uko kuko nsigaye ndeba ibintu ndebye nk'ibibera iwacu muri Congo muravuga amategeko twebwe ibintu by'amategeko muri Congo dusigaye tubona ari agahomamunwa niko nk'ubwo bwana ambasaderi ari kuvuga ati baratuka abakongomani bati baravangura amoko y'abakongomani muri Congo twebwe umuntu atinyuka akihagukira akaba ko arashyiraho n'itegeko rivangura amoko ku mugaragaro ku manywa y'ihangu birumvikana ko twebwe nk'abanyekongo ntakidutangaza cyane mbabariye kubivuga nk'umukongomani rwose kuba ashobora kugenda akavuga ibintu amategeko amubuza bitewe n'uko afite ubutegetsi si ukuvuga ko ari byo ariko ni ibintu bimenyerewe cyane mu bihugu bya Afurika nkeka yuko ntabwo umuntu yabitindaho cyane
Ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana mwahuriye ku cyimbure cy'uko reka ku bintu bigaragara ko kenshi na kenshi hariho abakuru b'ibihugu byo muri Afurika usanga bategura abahungu babo kugira ngo baze babasubirire hari ababashyira mu gisirikare mbega ibyo bifise ingaruka ihe ku gihugu bitandukaniye he nabi mu bya kera by'abami
muvandimwe yagize neza kumpa iyo nkuru nazi ko muri Congo hari amategeko mashya azajyaho cyangwa yagiyeho ngo yo kuvangura amoko ntabwo nari mbi ibintu by'ukuri nenda sinakurikiye neza ariko kugeza ubu ntabwo nari nyanze ariko tugiye noneho ahandi tufate ibihugu byagiye bijyamo ibyo gutoresha abana babo murafata nk'ingero zo muri za Togo muri Gabon muri Chad muri iki gihe murabibona ko umuhungu wa Idriss Deby ari we uyobora bavuga ndetse ko ashobora kuba yafatanyije n'abamwishe kumwica ariko ntabwo nabihamya kuko ntari mpari hari n'ibindi bihugu rero binyuranye byagiye bibamo ibyo byo guhindaguranya perezida w'igihugu agashyiraho uwabyaye cyangwa uwo mu muryango we muri Uganda rero uyu munsi hari abantu twavuganye bo muri Uganda ubwaho bambwira bati Museveni afite ibyo ibitamushimisha kwa Kainerugaba umuhungu we atariko ibyo amutinyaho n'ibyo atinya ko yasimburwa n'undi utari mu muryango ati ntabwo ari kimwe ati biraruta ko hajyaho Kainerugaba kubera imitungo Museveni n'umuryango we bibunzeho kuko aravuga ati ndamutse kwa Museveni arakuze kandi ararwaye buriya nuko bitavugwa abantu bo muri hafi nibo babizi aravuga ati ndamutse ngize icyomba umuryango wanjye wagira ibibazo ati byiza rero nuko natangira gufasha umuhungu wanjye kujya mu butegetsi murabizi ko muri 2026 hari amatora muri Uganda Kainerugaba yari ari kwitegura ku gushyiraho ishyaka rye kugira ngo azasimbure ese muri 2026 azajya kwitoresha cyangwa azakomeza acunge igihugu bya gisirikare kugira ngo se yongere atorwe ariko atorwe kandi azi ko namara gusaza ko Museveni afite imyaka ndakeka 79 cyangwa 80 sinibuka ati niyo yavaho ariko yatowe bikamfasha kumusimbura ni ibintu byabaye oruganize muri famiye yabo biragaragara kuko mu minsi ishize bavuga ko hari ibyo batumvikanaho ndetse n'abandi bana ba Museveni cyane cyane wa mukobwa bavuga ko azi ubwenge cyane kandi ko nawe yari yiteguye kuzasimbura Museveni umugabo we nawe akabijyamo umukuru wa Museveni ariko Museveni ngo yaraje gusanga ibaruko ubuhungu we ariyo wafata intebe Museveni avuyeho kugira ngo babivemo bitabashize mu byago byo gukurikiranwa wowe kandi rugaba muhozi ni umukuru w'ingabo zitoreshe neza muri 2026 ahasigaye nzaguha umwanya uzabe witegura kuba perezida abantu b'i Kampala hari uwabimbwiye Kampala
Dr. Salmon baravuga nkuko ambasaderi yabitubwiye hari ibihugu bitari bike Chad Gabon eka ibihugu bitari bike muri Afurika aho abakuru b'ibihugu bateguye abahungu babo akaba aribo basubira ku butegetsi ibyo bisingaruka nk'ikuri ibyo bihugu n'ibintu mwihweje kahise bifasha igihugu cyanke biragisubiza inyuma
mu by'ukuri umuntu afashe ubutegetsi agasimbura se agakora neza ngeka nta ngaruka mbi zabamo ikibi nuko bagenda bagasimbura base turebe nko muri Gabon Ali Bongo yasimbuye se ntabwo yakoze byiza kurusha kugeza ubwo mubyara bamukoreye kudeta ariko turebye nka muri nani foro ya dema uburyo akora muri Togo bitandukanye n'uburyo se yakoraga ntabwo ari bibi cyane uko nkeka yuko muri Afrika tujye twirinda kugena udukubita ibintu byose hasi tuzirikane ko ibihugu byacu ari ibihugu navuga ko ari jeune biracyari bito ntabwo turamenyera ikintu cyitwa demokarasi biragaragara uburyo abantu bagenda bahuzagurika bagakora ibintu batumva nko muri Congo twebwe utireba rwose ahubwo bikantera isoni nsigaye ngera ni buri abantu bamaze gukomoka he hagira isoni zo kuvuga kuva muri Congo aho umuntu agenda bakamuha imashini akayimara niwe cyumweru ari gutora ukitura ugatora n'abandi icyumweru cyose kizima biteye isoni
kuko ibyo ariko n'ibirego bitaremezwa cyane rwose ibyo byagihagaragara bitohojwe n'abantu bige
birahari rwose birazwi rwose birazwi n'ubu ngubu nuko ntazabona umwanya wo kujya mu birige ejo bundi kuri 2027 ari ikiganiro kizaba muri Institut Muhari ya Nami muri Affaires Etrangeres cyoruganijwe na nani na Institut mu yongi ifatanyijwe na Fondation Kofi Annan hazaba ari Musenyeri Nshole secrétaire général wa Senko uzaza kugira icyo abivugaho ibyo bintu kuko Senko ni Kiliziya Gatolika bafite ingufu cyane kandi bakurikiranye amatora bafite gihamya kuri ibyo byose ni ibintu rwose ntabwo ari ibirego byo kuvuga gusa by'ibigambo umuntu ahuragura bifite igihamya rwose ibyo byose mvuga biba bifite za preuve none nari ndi kuvuga yuko rero ibintu bigenda ugasanga umuntu asimbuye se ariko agakora bibi kurushaho agateza igihugu isoni n'abaturage ibyo ngibyo ntabwo ari byo ngaruka nimbi cyane ariko umuntu asimbuye se agakora neza nk'uko tubona foro ya demakori wabo ibyo nkeka yuko atari bibi ni byiza gufata umuntu nibura uzi system bari gukoramo aho kugira ngo umuntu ajye kugenda ngo uyu muntu apfe kuza ahuzagura icyo yakora amafuti nk'uko tuzi ni Sefor Segule yakoze muri Togo avuga ngo ajye gusimbura nani Kereku yahagira ibyo Kereku yakoze byose akabihindura ubusa nagiye muri Bene kureba ibyo ni Sefor Segule yakoze ingira isoni
Dr. Salomo muriko muvuga ko mu gihe bahaye abahungu babo bagatwara neza ari byiza hariho abandi banyapolitike eka b'incabwenge bakeneye nabo nyene bafise imigambi ishobora gushikana igihugu kure kurusha abahora babitega
erega Bwana Frederic tuzirikane ko igihugu burya intebe ya perezida ni imwe ntabwo ari intebe 40 bityo rero ni ukuvuga ko igihugu kirimo abantu b'abahanga benshi cyane bose barwaniye kwicara muri iyo ntebe birumvikana ko banigagurana nta n'umwe wacika ku icumu
bityo rero
amatora muri Afurika nibyo ndi kuvuga yuko ntabwo turagira maturity ihagije abantu bagize amahirwe bakaba bafite abantu b'abasirikari bazi igihugu cyabo bazi amateka bazi ingabo zabo bazi geopolitique regionale abo bantu bagafata ubutegetsi ariko bagakora neza ntabwo ari bibi rwose cyane cyane turebye nk'ikibazo cy'ibuganiro mu mbabare na Frederic ndagira mvuga ko kantu ko kakanjemo nona murabona ko dufite umutekano muke mu karere muri iki gihe kugira ngo Ubugande hajyeho umuntu waza akimproviza atamenyereye igisirikare hariya hirya atazi ubutasi atazi amakuru ingufu z'ibihugu hariya muri kariya karere Ubugande hagiyeho umuntu udashoboye utazi ibyo bintu hariya muri kariya karere bishobora guhinduka bahinduka
je dire comme dans les balcons.
Ego me reka
ikintu tugomba kuzirikana cyane rwose biragaragara yuko nko muri Kongo dufite ikibazo cyuko bashyizeho mu president utazi na buse na busa umubayeje no kwijwaho aherereye ku
umuntu
yabikubwira
iki
kibazo gikomeye
twese reka ico kibazo tubwiye na ambassadeur Jean-Marie Vianney la Gizimana nawe nyina tubwiye ukuntu abona icyo kibazo cyo gutegura abategetsi bategura abahungu babo kenshi na kenshi ugasanga ari za ntwaro za gisirikare ingaruka cyane ibyiza muri izo bintu nibi
mereka tugaruke kuri Uganda kuko izo muri Congo ntabwo dushobora kumvikana nanjye muri kizo muri Congo buri munota kuko irabera biranyitesa nk'ukurusha meme rimwe na rimwe ibera mu gihugu nkomoka mu Rwanda tugaruke muri Uganda Salomon rwose byavuze ntabwo nshobora kuryemera kuko kuvuga ngo muri Uganda ntabwo wabona abantu bazi za gisirikare ni abantu batazi ibyo ku umutekano iby'ibanga ry'igihugu niba ariko ni ugutuka Abaganda muri Uganda hari abantu bakoze intambara hamwe na Museveni bakiri no muri guverinoma babaye abayobozi bakuru b'ingabo za Uganda harimo ababaye mu nzego zose abantu b'abajenero batangiranye na Museveni mu ishyamba bafata ubutegetsi hamwe uri akenera ugaba yaracyambara ikabutura urumva
pamperse
kuvuga ngo muri Uganda ntabwo wabona abantu bayobora igihugu kubera ko nta bantu bazi za gisirikare nta bantu bazi za kuneka nta bantu bazi rwose ko bari gutuka aba Uganda ariko rero uvuye no mu gisirikare basivire bo muri Uganda uriya mahora bafunga kandida umaze kwiyamamaza nka kangahe Museveni akamufunga uretse iki uriya mugabo buriya ni umuntu ukomeye nawe yari mu ntambara hamwe na Museveni ni umuntu ufite za diplome universite ni umuntu ufite experience ndende kuvuga rero ngo kenera ugaba yafata igihugu neza akakiyobora neza kumurusha ni ugushaka gusobanura ibintu bidashobotse ni twaba turi gushyigikira
ariko muze ntabwo ari ibyo navuze nkeka yuko wanyumvise nabi nabanje kuvuga umwanya wa perezida ni intebe imwe ntabwo ari intebe 40
ariko iyo ntebe Dr. Hasaramo baravuga iyo ntebe ikwiye guca mu nzira za demokrasi nk'uko ibihugu by'imbere biriko birabikora
ego bwana Frederic urebe no muri Afrika gishije twafataga nk'urugero ibibera yo kwa ragahomamunwa
ariko ntabwo baraya umwana wa kanaka bari abose n'abantu ramafosa
ntabwo mwabonye ibintu yakoze n'ibyo yakoze biriya bintu ni ibintu by'abantu bazima Afrika yasimbuye Mandela twese twubaha no ku isi yose
ariko ntabwo ubutegetsi babuha abana babo muri Afurika y'epfo babikoze habaye
urabona ufite wabifashe nabi muze donc ashobora kuba umwana wa runaka ashobora kuba uwo ari we wese ariko gihe cyo nemeza nuko mu karere turimo kugeza ubu la region de Grand Lac kujya gufata abasivile bakabaha ubutegetsi bakajya bahuzagurika bafata ibyemezo bidashobotse nk'ibyo perezida wa Kongo afata ibyo bintu ntabwo ari byo rwose mumbabariye
kubivuga Dr. Salomon baravuga muri ko muvuga ko intwaro za gisirikare arizo nziza
ntabwo navuze ko ari intwaro za gisirikare nuko kugeza ubu umutekano muke mu karere dufite hari ubu ngubu tubyumvikaneho rwose uraterwa nuko muri Kongo hari abantu kine maîtrise pas la situation sécuritaire la situation
aho ngaho ntabwo ari byo kuko muri 1996 u Rwanda na Uganda bitera Kongo igihugu cya Kongo cyayoborwaga n'umumarshal haza kujyaho Kabila asimburwa n'umuhungu we wari generali nawe ako ntabwo bizana amahoro ngo nuko hari abasirikare
muze aho ngaho ndagusubiza umbabare rwose si kukubura ikinyabupfura mu butu ntabwo ari marechal bavuga ko ari marechal il a quitté le grade de sergent pour devenir colonel aho ngaho ntabwo byabaye kwita ibyo bintu
yari sergent kubera ko yari umutari mu maboko
y'abazungu abasirikare amagrade y'abasirikare muri Afurika ntawe uvuga ko kwikiza amategeko ariko kugira umuntu yitwa general muri Amerika aba yarakoze ibintu biboneka ariko siko twabivuga mu bihugu byinshi bifite muri Afurika
Mobutu muri 60 ka la force publique était là niwe muntu bavuze bati kubera ko yari umujournaliste 1960 Mobutu était journaliste n'était même pas militaire Là, il a participé à la table ronde à Bruxelles. Il était journaliste, il n'était pas militaire. Il est sorti sergent.
Docteur Salomon, Bravuga, ambassadeur Jean-Marie, vous avez l'examenat qui nous mouna chokorwa muri Afrika kugira ngo ibihugu byo muri Afrika nabyo bize byatera imbere hari ibihugu byinshi byo muri Afrika yo mu burengero biri mu ngorane zikomeye hariho no museruko bw'useruko bwa Congo eka mu karere kiyaga binini aho hari ubona uruhagara rwa politika kugira ngo ibintu bimere neza abanyagihugu eka bishe bizane bitorere abategetsi barongora ku bwanyu icyokorwa n'ikihe mu majambo make ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana
icyakorwa wenda turarota ariko indoto nziza burya abaniziza nyine nge ndota igihugu bya Afrika byajemo demokarasi hakaba amatora abaturage bagategekwa n'abantu bitoreye nta muntu batesheje agaciro ngo ntafite impete ku rutugu ngo ntabwo nibi abaturage nibo bazi aho inyungu zabo ziherereye ibyo nibiba kwera tuzagana mu mahoro abantu bose bakabyemera kandi ntitumuge ngo ngewe ndi general runaka umwana wanjye ni ugomba kumusimbura yaba umusirikare yaba umusivili ariko kubera ko ari umwana wanjye niwe uzansimbura njye nemeza ko ubwami buruta bariya basirikare bakomeye bashyiraho abana babo aho kugira ngo ndebe nibura haba umwami abaturage bakaba bazi ko ari umwami wabo agasimburwa n'umwana we ariko ubutegetsi buri mu maboko y'abenegihugu muri demokarasi demokarasi izonyine izazana amahoro muri kariya karere cyane cyane karere k'iwacu kuko mu Rwanda Perezida Kagame nawe yatangiye gushyira abana b'imbere umukobwa we Ange niwe mukuru muri perezidanse umuhungu we niwe uyobora abasirikare barinda Perezida Kagame urumva ko ari gutegura nawe kugira ngo bazamusimbure
yego be
ntabwo ari ibintu byiza bizana amahane bikageraho bikazana n'izindi ntambara kuko byagenze buriya muri Gabon bagize imana perezida mushya aba umuvandimwe aba mubyara wa Bongo ariko yo haza undi musirikare wenda ba Bongo baba barashyizwe mu munyururu bose
ego me enamwe docteur Salomon baravuga mu gusozera ikintu cyokorwa ibintu byokorwa muri Afrika kugira ngo ibihugu byo muri Afrika bize byatera imbere bive muri izo ndyane zitavana ko zurutavana ko ho kugwiki demokrasi yotsimba tazwa gute
kuri gero rwose ndabona ko Afrika turacyafite amasomo menshi cyane tugomba kwiga demokrasi icyambere ni ukubanza kwigisha abantu ni ukwigisha abana cyane cyane bakazakura ari aba leader nyabo bumva demokrasi cyari cyo bumva le droit de l'homme cyari cyo bumva amajyambere cyari cyo barabitangiye ari abana naho abantu bashaje kugeza ubu nkatwe n'abandi bose twirwa tubona bari mu nzego ibi n'ibi ngo nabopuza n'ibiki byose usanga ntakajyamo nkeka yuko twabaye amorti nk'uko bavuga muri comptabilité twari dukwiye guharanira ko habaho amashuri guhera muri maternelle tugatangira tukigisha abana bazadusimbura akaba ariyo murage tuzabaha naho demokarasi tuvuga ubu ngubu Afrika iri kure yacu nk'uko inyenyeri ziri mu kirere umuntu adashobora kuzishyikira
Docteur Salomon baravuga murakoze cyane gusa ku kanya mwa hari radio ijwi ry'Amerika mu kiganiro cyarike cyane cyane igenwa mu Uganda ry'umuhungu wa Perezida Museveni General Muhoozi Kainerugaba
murakoze cyane Rwanda Frederic merci beaucoup
murakoze ndabashimiye ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana ku kanya mwahaye ijwi ry'Amerika ku kibazo gihambaye murakoze
murakoze cyane Dusabimana nabo basaza bazamere nka bakawunda n'abandi bazanye amahoro bazamere nka perezida wayoboye Botswana akayigira igihugu giteye imbere ntabwo yari umusirikari yari umuntu ukuze bazamere nk'abariya bose bari bafite experience noneho bakabyigisha n'abandi bakiri ariko atari bariya basirikare baje kudutamika abana babo murakoze cyane ndagushimiye Bwana Frederic
murakoze cyane rwose mugire umunsi
mwiza murakoze
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro dusangire ijambo cy'umunsi mugire amahoro aho muri hose
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi ry'Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri internete namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi rya Amerika kandi murakarama. Dusangire ijambo.